aicho
golle aw woni bojjinol salulaaji e chonnol kaaje mum e waylude baf e ekere
nde puddoda gollal ngal
waɗi duuɓi sappo e jum anniya denon mi hooti wakkati on en emi sooda salulaaji pamari emi yaara ladde emi sonno joni ko luumogo wala no yahira no haaniri imen ngara denu mawɗo en ekkitiniyan golle ɗeɗɗen min ko wattima e miɗi waɗude golle bojjinol e waɗude golle worɓe abba an sojeeru hinnuno emo adammi dow keeke makko emin jaha yeyre golle emi linnyamo birgiiri e loope nder burwet goonga o ekkitinamin golle jarre
lebbi na duuɓi foti ngaɗɗa ko mbawɗa ngal
waɗa hitaane annide neɗɗo watti hoore muɗum hunne to funo wawa e waɗude ɗum
nder ñalawma aɗa heɓa fonditidde selleruji foti
lettore allah emi heɓa waylude micro baf e ekren pamari ndenno emi heɓa ujunaji sappo joni anni luumako gunno wontori de goon emi heɓa ujunaji nayyi yaade ujunaji sappo e joyi
nder gollal ma ngal caɗale iri hen gonɗa aɗa heɓa leymun
wala iri saɗormaji ko mi ata ɗo e hakkudumin mi debbo non ko woni emi waɗa golle puccino amma mi meeɗa heɓugo saɗorna ɗum waddanan mi ara guyka mi woƴƴinanami sooda
de ley gollal ngal a heɓay saɗorma anɗe gorana
mi heɓay fuu motsola gon imma himɓe wuro amin kan nden ko mi fuɗɗi abba an nde maayi inna an ndenon woodi illikko mi fuɗɗi kanko baano hokkata kan ceede loore imi wara ɗo e harobande mi woni haajuji am fuu nder golle ɗe ndenon woni imi hunta ɗum ɓiɓɓe an ɗiɗo goto on collége waɗata classe aranu ɗiɗaɓo on ɗo classe nayo woni pamaru fuu haajuji maɓɓe min ndenon woni e huntanaɓɓe hana jande ceede woni ɓe gaɗa amma nde jande ummike gineji jande maɓɓe fuu mi sodanaɓe min mi wala dogal joni amma ndenno mi joɗɗodike gorko mi dow lamano
gollal ngal gonɗa aɗa waɗa ngal connugol e moƴƴinol noye gaɗɗa ko keɓɗa guineji gollitirɗe ɗi
fuɗɗan onni fuu mawɗo an kan sodaniyam are gollirɗe wi imi jooɗo gaɗa majjo imi woodi miñirawo gorko sojeeru kankodo o limi ujunaji capanɗe tati o hokki ka o yimi ɓeyda.